Miaka chenda buchanga chitongole cha government ekinoyereza ku nsibuko y'obuuka obuleeta endwadde kitandikibwawo ki Uganda Virus Research Institute kitenderezeddwa nga bwe kikoze ebyamagero okuzuula virus ezitali zimu n'enzijanjaba yaazo nga kati babakanye n'eddemu ery'okunoonyereza ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ekirwadde eky'ebola ekyabalukawo. Mu kwogerako eri bannamuwulire ku kitebe ekikulu ekya Minisitule y'ebyobulamu okutongoza ebikujjuko eby'enjawulo ebinaabatuusa mu kujaguza okukulu okulibaawo ng'ennaku z'omwezi 21 okutuuka nga 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ssaabakenku Ponsiano Kalebu, Director wa Uganda Virus Research Institute, atubulidde nti ekitongole kino okuva mwaka gwa 1935 n'okutuusa kati kisobodde okuzuula engeri endwadde okuli COVID-19, ekirwadde eky'omusujja, polio, akawuka ka siriimu n'endala nnyingi, engeri gye ziyinza okulwanyisibwamu nga abadde wamu n'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization.
Uganda Virus Research Institute yatandika mu lukwenda 1936 ngeyitibwa Yellow Fever Institute. Nefuka East African Virus Research Institute mu 1905 okutuuka East African Community eyo yasasika. Kakati eraba tulonze okuba the East African Center of Excellence ya Virology. Kino kirungi nnyo era ku mikolo egyo mu July tujja kutongoza ekintu ekyo. Ekirala kye tugenda okutongoza mu July kwe kugulawo polio lab mpya. Egenda okulaba ng'etunulira polio mayika tuli mu okulaba nti tumalawo polio.